Labyo na wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abaana ba Buganda abasaakaate okwekuumira mu ssuubi olw'enteekateeka ez'okukulaakulanya Buganda ne Uganda zituukirizibwe. Bw'abadde asomesa abasaakaate mu kisaakaate kya Nabagereka 226 ekiyindira ku Homes Darling Primary School e Gayaza, Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abasaakaate beefumiitirize nga bebayiga ebyafaayo bibongere essuubi ery'Obwakabaka olwe banaabeera obulungi.
Essuubi kyekyo kigamba okubanga buli budde olowooza okutuuka ku bintu ebirungi. Omuntu aba n'essuubi kasinga mmwe nga mulina essuubi. Abali mu kibiina eky'omusanvu bamusuubira okuyita ebigezo. Abali mu siniya ey'okuna muba mulina essuubi, mulowooza nti mujja kuyita ebigezo mu masomero gye muli era mujja kusoma oluvannyuma mufune degree bwe tulowooza. Naye bw'oba onootuwa essuubi mu Buganda oba mu Uganda, olina okubaako ebintu ebya bulijjo by'omanyi.
Mukuuma Ddamula ayozaayozezza abasaakaate abaliko obuwanguzi batuuseeko mu mirimu egy'enjawulo, kyokka n'abasaba okuteeka mu nkola byonna ebibasomeseddwa kiwe bazadde baabwe essuubi.
Bikwate bye muyize mubijjukire ate mubiteeke mu nkola. Abafunye emidaali mumizannyo oba abawanguzi mu kintu kyonna mukitwale kabonero omudaali kabonero akakujjukiza okulemerako, omudaali kabonero akakujjukiza okulemerako obutagwamu ssuubi. Emmedo only reminds you to be resilient at all situations. Because
ye minista w'ebyenjigiriza ebyobulamu era nga yavunaanyizibwa ku yafeesi ya Nabagereka, muzzukulu wa mukalo w'ekitiibwa Kotiida Nakate Kikomeko yeebazizza abasaakaate olw'omukwano ssaako okuyaayaana okumanya mu nkola y'emirimu, era mu ngeri y'enjawulo yeebazizza nnyo abazadde olw'okufaayo eri abaana baabwe.
Mukama wange Kamalabyonna, nga bw'owulidde omulamwa kizibuku y'obumalirivu okweyama obuntubulamu okutebenkeza obwongo, njagala neegatte ku balala bonna okwebaza maama okulaba ng'ateekawo ekisaakaate kino. Nga bw'olaba abaana bano abasinga era babeera mu kisaakaate bali mu myaka egibeera mu ssomero ebiseera ebiwanvu, emyezi gitera kuba nga 9 omwaka, kyenkana ebiseera byabwe nga bakula babeera mu ssomero ne banne abato.